Boondocks Gang.
Boomerang.
Miukata maji kama Musa, chapanisha manzi kaki pusa, Medusa, kipusa, inafanya mbako ndi nasusha.
Sita kuficha, akisema stick so akisha na wek wek wek, amefuliza. Dana pena mcheza kuingiza, rizekzekze, niwe nacheza. Yu negusho doa magiza, akiwimbiri na mpima. Ati wasi pengo ma filter.
Nilimpia round akabaki guy fafa. Akafika ground nikadhania na kifafa.
Chaniwa.
Ati wasi pengo ma filter.
Nilimpia round akabaki guy fafa. Akafika ground nikadhania na kifafa. Takuza Jericho zimekuwa za ufafa. Si ukula mbuku ata kama aina kava.
Mtoto mkubwa mtaka matiti ya mama yake tokea fiti ndo demi yako nitebe. Ama god god ukinyo nasema me. Usiwari leta demi yako seme ngwe.
Baby boo sema ngwe.
Kiss commander promise. Base kimwaga morning. Bom kinyonga nyongi. Napenda gamiti kama taza mongi.
Tererentententeng sita kuficha. Akisema stick so akisha na wek wek wek. Amefuliza. Nana pena mcheza kuingiza. Rizekzekze niwe nacheza. Yuhu ni gusho doa magiza. Akiwe njeri na nipima. Ati wasi pengo ma filter.
Are you peng?
I'm on the filter.
Can you dance?
Que bonita.
Don't make sense.
Kaina lipa.
Uyo mamu aliliwai.
Asiku tisha.
Woi. Pedia meninokia. Woi. Name bonda kabondia. Woi. Sina cash chorea. Na masaa imefika.
Yeah.
Tererententeng sita kuficha. Akisema stick so akisha na wek wek wek. Amefuliza. Nana pena mcheza kuingiza. Rizekzekze niwe nacheza. Yuhu ni gusho doa magiza. Akiwe njeri na nipima. Ati wasi pengo ma filter.
Nika pointi ispokuwa kana forehead. Nika kuki kana kanga ma 4A. Vile kana rhyme kana kalia ka 4M. Vile kame Eva na shuku kana oven. Panda mukipanga na njama. Napanga mukikata dhuga ni banga. Twanga tinga si upenda ukulima. Tingapinga si upenda kukunyima. Kuku kima nika Hiroshima. Sikijui jina kinataka dina. Kinataka bima. Minataka kanijenge irima. Kaache kunipima.
Tererententeng sita kuficha. Akisema stick so akisha na wek wek wek. Amefuliza. Nana pena mcheza kuingiza. Rizekzekze niwe nacheza. Yuhu ni gusho doa magiza. Akiwe njeri na nipima. Ati wasi pengo ma filter.